Aloha mai kako, o vau honani muri, o ka poa lima keia, ka la e kolu o pewelu ali. Oia kai noa o hana kapi ai. O ka pela ana o hana kapi ai, oia noa o he a nu a ke a ko pi I ko o kina a I. Aia keia ahupua'a ma ka moku o na pali. O ka unuhi o keia ahupua'a oia noa o ua kapa ia keia wahi aina no kekahi ali I wahine I make ma kona hanao ana I kona pepe. O kekahi o lelo na e au o kia wahi, oia no, ka iki koi e a hana ka pi ai. O ka manao o kia o lelo na e au, oia no o ka mea po kole ka mea keu aka I kaika me he kumu koi e la. Mahalo. Aloha mai kako. This is Honani Muri. This is Friday, the 3rd of February. The word of the day is hana ka pi ai. Hanakapi ai is spelled Hanakapi okina ai. Hanakapi ai was named after the chiefess who died in childbirth on the edge of the cliffs, as the menehune were on their way to Haena to leave Kauai. Olelo no eau, or proverb for hanakapi ai is kaiki koi e a hanakapi ai, the small koi e tree of hanakapi ai. A boast of the locality on Kauai. One may be small in stature, but he is as tough and sturdy as the Kauai tree. Mahalo.